bazinza impanu kanu buriwe abandini ubutunzi gusa mu mutekano n'urukundo ariko hagaze hose mu gicusi cyangwa mu cyo isoko iri muri wowe niriza gusiga
Kidding.